kitin chaku ari wasanzo kumukunda tari kushaka sinyushala nushala oya nyesu chinchaku ari wasanzo kumukunda tari kushaka kwa huriye kuri na neti urukundo rukurira ono neti waje guhura tubibona neti Friday zose zacu zari miti kuko wanzanye mu rukundo ngwa muri brako y'urukundo kuko naje kwibagirwa ngoterwa muri uwo munyenga w'urukundo Ravi ari kuri bizunga muri singing pool mama ngu rukundo rwacu rwakuzenga tikizo sushana na meri yari yaratena gusa wowe nta kintu mfitiye kitari bro warambwiye ngo urankunda nibyo ntunze nibyo ukunda sinifuza kongera gukunda kuko nasanze urukunda rukwikunda sinyushaka nushaka oya Yesu kinshaku ari wasanzwe kumukunda tari kushaka sinyushaka nushaka oya Yesu kinshaku kuna tari kushaka murukundo bamwe bararyo ndi bakabiha murukundo bamwe bararyo ndi bakabiha kuna kindi nicuza kitari mambo yatumye mukune mambi neragahinda ubusinye sinzira Ura niwo kuko nagukunze na time twaspeni nzee na mfite gahunda gusa nufite gahunda na kindi wakoze hano baby kitari wikunda sinanze ko wikunda gusa kuna bangi kuko wifuza gukundwa bari na kukunda warambwiye ngo urankunda na ibyo ntunze nibyo ukunda sinifuza kongera gukunda kuko nasanze urukunda rukwikunda sinyushaka nushaka oya Yesu kinshaku ari wasanzwe kumukunda tari kushaka sinyushaka nushaka oya Yesu kinshaku ari wasanzwe kumukunda tari kushaka Sinyushaka nushaka oya Yesu kinshaku.